ukucala kokuhlakanipha komuntu umesaba uJehova. Zingane hloniphani abazali benu ukuze insuku zenu zande ezweni. Ingane ehlakaniphileyo iyamjabulisa umzali wayo. Eyisiphukuphuku yona iletha usizi neyinhloni kumama wayo. Namhlanje ngithanda ukunixoxela ngebala likaZenzile. UZenzile intombazanyana ebeyithanda kakhulu, intombazanyana eyakheke kahle futhi ifaneleka noma igcokile. UZenzile ebeyintombazanyana ethanda izinto ezikhazimulayo, ethanda ubuhle nobugwili futhi izicenya. Lapho kudlule yena khona obhuti bashaya amakhwela, izimoto zishayisana. Oh, uZenzile ebanebala elihle kudlula onke amabala. Abantu bamncoma uZenzile bathi yo, uZenzile laze lalihle ibala lakho. Abantu bebashayelana ingcingo babizane bathi yo, asambeni sobona ubuhle bebala likaZenzile. Bathi uma bafika bambuze bathi Zenzile wenza ngani ukuthi wena ibala lakho libe lihle kangako, wenza ngani Zenzile ukuthi ugcine ibala lakho lithandeka ngale ndlela. Athi yo, ukuthi mina angivumeli muntu adlalele kule lami ibala, angivumeli kwazingane ezigijime ngamabhayisikili kule lami ibala, angifuni lutho ngebala la. Oh, abazali bahambe bafundise iy'ngane zabo, batshele iy'ngane zabo bathi yo, bantu bethu bekani ubuhle bebala likaZenzile, angibheke uZenzile ukuthi uliphethe kahle kanjani ibala lakhe. Nani bantu bethu kwangathi ngafana noZenzile, nishanele amabala enu niwagcine athandeka njengebala likaZenzile. Oh, ngelinye ilanga kwafika omunye umuntu wathi kuZenzile, oh Zenzile, ngiyazi mntana umuntu ukuthi sekuphele iminyaka engamashumi amabili nantathu uliphethe kahle leli bala lakho, futhi ungavumeli muntu ahlale kule bala. Ngiyashweleza nje Zenzile, ngivumele mina ngingene nje mntana umuntu ngizothatha isithombe esodwa bese ngiyaphuma ngiyahamba. Wazama ukwala uZenzile, wazama ukuyiqinisa uZenzile. Oh, ngoba uyalazi nawo ulwimi ukuthi linjani. Ulwimi yinto encane nje kodwa into ephuma kulo iyesabeka. Bamhlula uZenzile wavuma, wathi ngena, ngena uthathe lesithonjana sakho uthi umqeda bese uyaphuma ehamba. Oh, wajabula leyo mlisa, wangena wafika wahlala phansi wathatha isithombe sakho wathi maqeda waphuma wahamba. UZenzile wasala athi uzama ukushanashanela, athi uqoqaqoqa amaphepha alungisa lawo behle khona loyo mlisa. Wathi angalindelanga kweza omunye wesibili, wathi Zenzile, ngikubonile umvumele uSorenso, nami ngivumele ngingene ngithathe sami isithombe. Oh, uZenzile wazama ukuthi ngeke, ngeke ngivume. Wathi loyo mlisa ngeke cha, wazi ukungincabela Zenzile, ngivumela nami ngene mntana omuntu. Wavuma uZenzile, babe sebamhlulile kanjalo uZenzile. Wangena naloyo muntu, wangena wathatha sakhe isithombe naye. Wathi maqeda waphuma wahamba, wafika nowesithathu, wafika owesine. Lo wesine yena uthe umaqeda washiya ukungcola okuthize kule bala likaZenzile. Oh, uZenzile wenza ubuhlungu, wazama ukushanashanela, wazama ukucoca amaphepha, wazama ukulungalungisa la behle khona, wangasuki ungcola. Oh, uZenzile waphelelwa amandla, wasala waliyeka ibala lakhe lanyanyeka, waliyeka ibala lakhe lagcwala amaphepha, waliyeka ngisho nomakhelwane besebenzela amaphathi kule bala likaZenzile, nabantu bokuhamba bebafikela kule bala likaZenzile, notsotsi bebadlala amadayisi kule bala likaZenzile. Oh, lamosheka ibala likaZenzile, laphenduka ibala esegcwele amabhodlela neyintombi zogwayi, ibala egcwele igotigoti, ibala elingathandeki. Oh, mntanami, ngabe wena uyibala elinjani na? Ngabe uyibala elifana nelikaZenzile? Ngiyazi nawe bayokutshela esitaladini ovuthi ngendlela umuhle ngakhona, ngendlela ufit ngakhona, nangendlela ugcoka kahle ngakhona, ngendlela ama-hairstyles akufanela ngakhona, nangendlela i-perfume yakho inuka ngamnandi ngakhona. Wena usulandwa ngey'moto ezahlukahlukene futhi uyasitshela ukuthi nguwe nguwe wazana nabantu abaphezulu. Awuzibuzi ngani ukuthi yini bonke labantu beza la kimi? Awuzibuzi ngani ukuthi baboneni la bantu laba kimi? Ngikutshele mamela ke mntanami, bonke labo bantu abeza la kuwe bakhohlisa ngento yodwa, bakhohlisa ngothando. Ngikutshele ukuthi bonke futhi bayatshelana ngawe, bayathumelana futhi kuwe. Obheke manje ibala lakho linjani.
leli bala leli abantu bebanqoma bafundisa neingane zabo ngalo bathi izingane zethu anibheke ubuhle bebala likazenzile ibala ebelihlonishwa yiwo wonke umuntu okubheke namhlanje selinjani namhlanje liyanyanyeka akekho umuntu olifunayo uma ibala selinjalo liphelelwa yisithunzi oh mntanami yini uzenza umshanelo yini uzenza umshanelo lona omakhelwane sebaklina ngawo amashimili neyitofu ngamanye amalanga uthola bawulahlele esigangeni yini uvumela kwenzeke izinto ezinjalo ebaleni lakho thatha isipili uzibheke uzibuze ukuthi ngabe wena uyibala elinjani na ngabe uyibala elithandekayo noma uyibala elinyanyisayo na ngabe uyibala eligcwele amabhodlela neyitompi zogwayi noma uyibala elihloniphekayo na hloniphani imizimba yenu and the Bible says the body is not to be used for sexual immorality but it is the temple of the Holy Spirit Oh Jehovah makube nguwe ke baba okhuluma nathi izingane zakho Kusiyami ngemizimba yethu sikuhlambalazile ngemilomo yethu siqhambile amanga ngolwimi lethu sikuthukile inhlamba ezothusayo izinyawo zethu Nkosiyami zime phezu kweinsila Oh silungise bawo vula amehlo ethu sibone indlela emasambe ngayo Oh siyakuthandaza Jehova ngegama lomfelo wethu Jesu Christu Amen
Hallelujah Hallelujah Hallelujah